za Bulemeezi Minister Omubeezi ow'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyinga alabudde abakulira amasomero aga gavumenti naddala aga primary abatandise okuteeka abazadde ssente n'ebikozesebwa kw'ossa okutiisatiisa okugoba abayizi baddeeka singa tebabireeta te gavumenti ebatunuulidde n'eriisa ejjoji. Minister Muyingo kwogera bino abadde ayogerako eri abazadde ku kyalo Sagala mu kabuga akeebusiika mu disitulikiti ya Eruwero era eno abakubirizza okuzza abaana ku masomero kubanga bafiiriddwa sabiiti nnamba olw'embeera y'ebyobufuzi ey'okubalwisa awaka naga nti kino kitaataaganya ensoma y'abayizi kwe kusaba ab'essaagala abaana babatwale mangu ku masomero.
Twafiiriddwa wiiki nnamba ey'okusoma okufiirwa kwa maanyi nnyo mu education olwambeera gye tubaddemu buli lunaku omwana watagenda ku ssomero kuba kufiirwa sente za gavumenti zifa mbadde mbasaba basaba ne banyabo tutwale abaana ba gavumenti mu ssomero tubasomese teri nsonga genda kwekwasa era tutatwala mwana mu ssomero kuba gavumenti sente zitaddeyo nga bwe suubira headmaster yenna kujja kono owange ono okugoba omwana wa gavumenti mu ssomero lya gavumenti mbuddayo leeta sente zino nga ziri ezo sente zijja kusasulwa ffe gweoyina kunoonya mmere womusuza womutambuza ng'omwana asoma naye mbavuuyirako mbagambeko bakulu b'amasomero anaagoba omwana ajja mujuutuka.
Dr. John Chrysostom Muyingo era akubiriza abazadde okwerabira ebyobufuzi abamenyeka emitima nga kyekiseera baginyige batandika okukola banoonye ebyetaago ebyawaka n'ebisale by'abaana baabwe ku masomero.
Katutandike kukola ssente oba olina munno nga mugjako olutalo bayakuyisa mubiyo bintu byerabire tutandike okukola pulogulaamu za gavumenti nyingi ezirimu ssente ez'okugoba bwavu mu maka gammwe njagala pulogulaamu zezo muzenyigiremu tutuuke mu kulonda okunaddako kuli nga buli omu alina ssente mu nsawo mu kitundu kyaffe ensonga ze gye mbasaba naye obudde tetuddayo okubumala ku politikisi.
George Kibalama omukulu w'essomero lya Ssekamuli Church of Uganda Primary agamba nti alina abaana abasukka mu lwenda wabula abaakomyewo kati bali 657 nga bazadde abakyekwasa nti abaana bajja kujjanja aga nti bano bakola kikyamu.
Nina abaana 986 naye abaakadda wiiki eno bali abaana 657 nsuubira ekitalemesezza abalala y'enkuba gye twafunyeeyo gye twadde tuludde okufuna ng'abazadde oba oli awo bakyalowooza nti abaana babayambako wiiki eno so nga bali mu kufiirizibwa bamaze n'abaana oluwummula myezi ebiri miramba baali badde bateeseteese ennimiro zaabwe n'olwekyo nsaba abatanaba kusindika baana mubasindike kuba twatandikiddewo okusoma biri byavaawo mu wiiki esooka tukeera mu kulongoosa essomero lyonna lirongoose bulungi abaana batuukira mu kusoma.